olo e mafuta male SPS Samoan.
O se ulua i whai unga wa whai e malo o whaatasi, wa tā ua ai o tangata suru whai e mafua ona a ngai i isi atunuu ona o winga o le tau e le te tau ona wha malo sia ona toi whaafo i nātu i o lātou atunuu. O tangata e tele o lātou to mai le mata upule nei, wa lātou au au tasi le nei whai unga, ina ua tui nātu se tālo sanga mai se ari i mai le atumoto Kiripati i le Pasifika, mō le fia maua o se fesoswani i le nei mata upu. O le komite na maenga o ai atatau o malo o whaatasi, na o lātou whaia nei whai unga e whapea. O whai ngā malo, lātou te toe whaafoi e se maitanga ta suru whai i o lātou wa tunuu, ona o a fianga le tau, e ono solia e lātou lea whai unga e maise o tiu te tau ai atatau. O le mata upo e whaatatau i le li o Ioane te Itiota mai Kiripati, lea sa ia whina watu i le toe whaafoi e se mai o ia mai New Zealand, lea na mātere na sira sira iai i lātou na whaia le mata upo le whaai unga i le mata upo le nei. Whai mai le komiti na i loa i suesuenga e le imatua i longa ona iai i se tūlanga la matia le soi fua o te Itiota ina ua tīpoti e se mai ma lea tunuu. Peitai na matua mauti noa o suwinga o le tau i lona tunuu na matua avea o se la matia ngai lona ola.
It is enough that the author and his family are already facing significant difficulty in growing crops and resorting to the life of subsistence agriculture on which they were largely dependent. Considering the author's situation and his family, balanced with all the facts and circumstances of the situation in the author's country of origin, reveals a livelihood short of the dignity that the convention seeks to protect.
I te whai unga lao soe suenga wa whai noa i te komiti, o na ole la mati o le soe fuo le tangata i suinga o le tau, e te tau lama o namana ia lea tūlanga le au whai firifiringa, pe a whaatara noa mai lo ilo lu i tau, i le toe tīpoti e se mai o le tangata mai lea tunu una suru whai atu iai. O le whinau a te Itiota, o le lātou atu motu i le itu i sautere o Tarawa, wa matua tumutu mwai tangata o nore si iti o rasua sami i le tele o motu i le atunuu, ma wa whaititi ai ma rasua vai mamā mō le tau mafa. E tele isi atu motu le Pasifika e awhiai ma Kiripati o lo o mātawina e iai tūlanga mā ale ale o na o suwinga o le tau o na e whaisi maua la lalo. O Maria Sullivan, au se whaia onga sinia ili mtangarengo tula fono ili Monash University. Na ia tā ua, e ui ele o matua i wha'a mau whaelonga ina le nei whaeunga, ai e matua tā ua lava.
So it's not directly enforceable and it's not something you would normally argue before the High Court, but over time I think, particularly because the UN Human Rights Committee, but also other bodies within the UN are looking at it, that over time we might recognise it. But, you know, I think really we're not looking at even the next few years, but maybe in the next decade it will be something that would be legally recognised.
O le whalapoptonga le Amnesty International no lātou tāua, o le uluwa ima tāupu lea ua ono ālia liai ni tūlanga lelei, e ono whaamanu iei nai ni whinau, e whaatatau ia a fianga o swing o le tau i tangata ta ito tasi, ma lea a fia o lātou wa ia tatau. O le Professor Jane McAdam, o le whaatonu, o le Andrew and Renata Caldor Centre, po le nofuanga au tū mō tangata sulfai ni University of New South Wales, na ia whaalia e whaapea.
At a policy level rather than an individual case level, governments are already acting to try and protect people who do cross borders because of the impacts of disasters or climate change. So, for instance, in Central America, governments there have adopted some guidance where they essentially agree that if their nationals are forced to cross a border because of a disaster, then they will grant at least temporary protection so that people won't be set back into a situation of harm.
Na ia whaamtala fo'i le whai unga mālo au whaatasi whaapea e tā ua, ma ia whai lua fo'i e au i le whai ngā mālo au stadia o na sila sila i nisi a wala e pū lea le leiai lea tūlanga o lea a fia o whewa inga a tangata mai suinga o le tau.
I think what this decision points to very strongly is the need for governments to be taking proactive steps now to look at how they might use migration itself as a form of adaptation to climate change. And what I mean by that is looking at labour mobility schemes, developing more flexible pathways for people to move from countries that we know are at particular risk, especially in our own region, and developing ways that people can, with their own sense of agency, move themselves out of harm's way before disaster strikes.
O le lipoti wa tuu fatsia e Becky Kiakumalas mai le ofisa o le SBS ia mafaadili wina foi mo lau faafunga mai. Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.